olugendo lw'obulamu lumenya bingi byempisemu okutuuka wano ate bingi byenkyalaba kuba bingi byekusise ng'ate byetaaga nze okubikwekula obuvumu obulamu amaanyi n'essuubi okuguma okulwana entalo ziwangule mukama kwe kwe neetaaga ng'enfudu mu kiwaawo kyayo nsobola okuwangula bali ebyabawangula ngaleyo mu kibira eteri ddoboozi lya muto nineewunya ekisa mukama kyolina gye ndi ate era ne neebuuza tisinga tabadde ggwe ddala museeno mukama nandibadde ntya kwata omukono tonvangamu
n'omuwonya abajerezi n'ojjuza akamwa k'enseko zijjukira ne Danieli bwe yali mu bunnya gwe wamusasira waliwo abalwadde abakonedde ku ndiri mukama abawa omukono babanja abayala abalemereddwa abanyomebwa bonna mukama bawa omukono nange mpa omukono tonvangamu yadde olumu kunyiza
where you got it from www.djerico.com.